Kids. Ooh. Yeah.
Love is below.
I am an essential vibes.
Yeah. Ava viva kufula chambalunga kutukaza ya kuleka wo. Nima kukwana baji kungarubala mukuminga bobo wa suka wo. Na ye manyo ulabo ye pakeji yo. Ye omu kwanu kuku kwenena. Anakuwebio vio batolina Anakusuta anga mohula mwakuwike mumpe ungo zimbie galina
Nyondwa la mwubiki tufunze nine titezo cha kwa galana
Ibabiru jimunda mkweze siva ataba Nchagala kuwa galabo lero singo ndaba Problems is that singazi walaba Zinambi ya semba yeye mje walaba Ngeye mnye nye mubanga ngaji wabala Kiyo mchiru viruza Tepikizo mkwano taganjula Ukwanjula kweba kusubiza tekwatuka You deserve to send no love full time Cause of the pain of love games Nunya Nunya kuwa kalabuko Kuwebiru jimunda mkwene siva Ndaba Nchagala kuwa kalabu lero singo Ndaba Bibabiru jimunda mkwene siva Ndaba Nchagala kuwa kalabu lero singo Ndaba La 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 Yala wanna take you home Make love, we make one soul. We make one soul. Lo, lo, lo. Yeah, ooh. You gotta wanna take you home. We make love, we make one soul. Soul of love, take me as your idol. Be baby, don't you love me? We can see Bandama.
www.mp3ugandanmusic.com